kosi yesu ndiwolele intaweni ipageme 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 ndeze baba ndikapheke kufeni ndeze baba ndikapheke kufeni mpela undihlangabeze ndingaphume endleleni mcela undihlangabeze ndingaphume endleleni ndingabheke kufeni ndingabheke kufeni.